them call me Khalifa. Aga naga.
Not knock on by accident.
Say alitamani kubia site. Nchakasa notu walanga kusipate. Kuliruna kuna wenge vera pate. Aga naga.
Mena konda mama. Mena konda mama. Mena konda mama.
Nebo mbalira ye simbio muwanana. O wango no ya singa. Akanaka. Nebo obo wakana. Simbira owe nyumbe ya kalina. O mavidevi kumobia feza. O masabu. Nebo pecha pachitaka. Nebo kuba kumegana na golora. Wala inja kumegana. Nabuganya na rakataka, nabuka moto kampugaro na ganya ya kasota zenja kuambula. Kumeyo kuhitwa hukunya, hawa kumefurumire moko mpapura. Sinja kuswara, aga naga, kumaga mwaga lanyo, mumote mawage. Shori ni mzuri kama kamalaika. Bulia mulaba ya kala mkwana. Aga naga. Bulichivisu viso kwetonda. Tuchigeza ukuchawa. Sija kuniza sija mkukavya. Atinga sija mkuchawa. Sabamu kama bari mekumutwala. Haba mweko mbaba tamjagaliza. Bulia mulaba ya kala mkwana. That's why mwagala nyo mumote mabwane.
Mena konda mama. Mena konda mama. Mena konda mama. I love you, love you, baby. Yapo ya singira bana balala.
Kaza noto alanga kusipate. Buliru na kuna wenge vera pate. Banangali mpiti. That's why mwagala nyo. Kupa kuntobo yomote mwange.
Mena konda mama. Mena konda mama. Mena konda mama. I love you, love you, love you baby. Yako ya singira bana balala.
Accident.